ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoroni ya Eric Bagira Ubusa basuhuza. Mu kiganiro cya none ijambo turarisangirira mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera gahana imbibe n'igihugu cya Uganda. By'umwihariko aha hari mu bice byakunze kugorwa no kubona ibikorwa remezo bihagije bigatuma abahatuye bambuka gusaba zimwe muri serivisi mu gihugu gituranye cya Uganda. Muri ibi bihe rero imibano y'ibihugu byombi icumbagira imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi yabaye mibi. Muri iki kiganiro murumva uko abatuye mu murenge wa Kagogo bagenderana n'abanyayuganda uko byahoze, uko bihagaze ubu n'ibyifuzo ku bahatuye. Imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yatangiye gutosekara cyane kuva mu mpera za 2017. Buri gihugu gishinje ikindi ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Muri iki kiganiro twari bugire n'uruhande rw'abanyayuganda tukumva uko babona iyi migenderanire, ariko ntitwabashije kubabona. Nakwibutsa ko ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya 2024 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yategetse ko abari basanzwe bambuka imipaka bajya gusaba serivisi babihagarika, yanga ko bahura n'ingaruka mbi. Reka dutangire mbumvisha uko yabivuze yari mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Abatuye ku mipaka rero hari ikintu kimaze iminsi numva mudufashe, ariko cyane cyane inzego ziri hano z'ubuyobozi yize kubabwira ushaka kongera kubyumva. Kubera ko nta mashuri ari ku mupaka, ugenda birometero 5-7 kujya ku ishuri mu gihugu cyawe cyangwa mu karere utuyemo, ariko utuye hafi n'umupaka wa kwambuka ukajya ku ishuri ugiye ibirometero 3 aho kugenda 5 cyangwa kwivuza. Hari abana bambwiye ngo abana basiga amashuri bakambuka imipaka ngo bagiye gushaka serivisi zijyanye n'iby'ubuzima, kwivuza cyangwa ibintu bitandukanye. Abana batuba amashuri ya primaire ndetse bamwe bagafatwa banyuze inzira zimwe zinyurwamo n'abanyuze inzira zitari zo nyine. Hari abajya hambuka imipaka bajya kuzana ibiyobyabwenge baje gucuruza mu Rwanda cyangwa amayoga za waragi n'ibindi. Ndabibwira mwebwe wenda ntibihari byinshi hano, ariko ndabibwira kugira ngo aho biri babyumve, ubu n'abari ku mipaka baranyumva. Ibyo ntabwo ari byo. Nta n'umupaka twambuka ngo tujye kubona serivisi ziruta izo dutanga hano mu Rwanda, ari mu by'ubuzima, ari mu mashuri, ari mu ntibikwiye. Rero ababyeyi muhana abana banyu, ariko n'abo bana ubwo nabo baranyumva, ariko icyo nasoreza kuri cyo ndabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose. Izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri: kimwe, baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo. Iyo ni inshingano ya mbere dufite, kandi nk'uko nanabivuze aho bitari mujye mubitwishyuza tumenye impamvu bidahari, warangaye ninde, nidusanga nta warangaye kandi dusanga bihari ubwo tumenye ngo ukikwambutsa ni ikindi.
Tumaze kumva ibyo, ijwi rya Amerika yagiye Kagogo kureba uko byifashe. Uyu muturage aratangira yereka ijwi rya Amerika aho ibihugu byombi bigabanira.
Aha ni mu Rwanda, hari agace gatoya ko mu Rwanda, ariko igice cy'ikibaya kinini cy'urutoki ni cy'Ubuganda.
Hano gutya muri ibi bice?
Muri ibi bice uri kubona yuko hano hari ikiyaga, iki kiyaga cy'Ubuganda cyitwa Nyakayumbu. noneho hariya ni kiriya kigo ni kibugana nacu hari hariho primary na secondary
abaravuga amashuri abanza na yisumbuye
hari ukubona dira batiri bifite amabati y'icasi dore ni ikindi kigo hano cyangwa gifite amabati atukura hano nacyo ni ikindi kigo cya primary
naho ni mu Bugande serivisi musaba yo cyane nizihe
ba serivisi dusaba yo cyane mbese ubwo kubera yuko abashiki bacu bashingirwa yo biba ngombwa yuko natwe tubasura nk'aho hari bashiki bacu na bene mama mbese ni ukugenderana cyane
aha kugenderana biracyemewe none
cyane rwose mbese turaha reba iyi nzu ni Buganda ndani
iyi ngiyi mu metero zingahe hafi ijana
ijana nazo ugeze aho
ubu muragenda mugasabana bisanzwe
cyane rwose ubona n'abantu bari guhora hari ibishyimbo hari ahinze
ni ukuvuga ngo ushobora gusangamo abanyarwanda bagiye muri Uganda
cyane rwose mbese nko kuja nk'ahantu hepfo ntibisaba kuja ku mupaka kuko umupaka urakomeje kugeza mu irepfo mwa zirantu hirya hirya
uravuga umupaka rusange wemewe
cyane
urahoze
muraho muraho
yego
twaje mu byumare turi kubaka
enje nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika BBC
oya Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turavuga ro
nuko rero twari turi kuganira na bagenzi banyu ku mibanire hano bambwiye ko n'ubu ngubu hano ni muri Uganda hano turi mu Rwanda mubanye mute mwebwe
twebwe nk'abaturage dutuye tuvuge nka kagogo ku giturage n'ikindi muri zigombora zanga duturanye nta kibazo ariko iyo umuntu arenze hano akagira hano igisoro baramufata bakamuca miliyoni ebyiri z'isente byaba atazibonye bakamukatira amezi 23
izo miliyoni baziguca kubera iki
kuko uba uri umunyarwanda iyo babonye bafashe umuntu w'umunyarwanda baba ni nk'imari baba babonye mbese
ni nk'imari ushatse kuvuga ikimari ngo ni nk'imari
none se ko nta munyarwanda babona ngo batamuca izo sente bamufashe
byatangiye ryari ibyo ngibyo byo kubaca isente amafaranga
ariko muraho imyaka ibiri nita bibiri nita tumwe
hanyuma hagati aho birakomoka hehe mwebwe nk'abaturage bamusanzwe bajya bababwira impamvu
twebwe nta mpamvu batubwira iyo bafunze umuntu barava ngo umuntu aciye ngo bafashe umunyarwanda kubwo nta cyangombwa afite kubwanyuze ku mupaka ubwo yatanyuze ku mupaka rero byanga byakunda baramufata kandi urabona duturanye twese baririrwa mu Rwanda tukaje iwabo ariko ibyo biza bitubabaza kuba nk'umuntu kuba duturanye nk'aha uwe umuganda kwirirwa inaha ngaha kuko kwagira muri za gisura ariko bari duturanye ukumva ngo bamfunze umuntu ngo bamuciye miliyoni izi n'izi urumva burya kibari kibazo
byigeze bikubaho se cyangwa
njye ni umuyobozi w'umudugudu ariko umuntu mfite umuntu abo batsindanga umuntu bari nazo yagira amahirwe akiruka akabasiga nabo bafunze ejo bari mfite umuhungu witwa Muhawe Gasiyane irangamuntu n'ubwira cariyo yabuzwe no kwaje kwishikira
mu kahe kagari mu
murenge wa Kagogo
twagiye twumva ko abantu muturanye n'abanyayuganda mwajyaga mujya gusaba yo serivisi z'ubuvuzi zo kwiga ibyo birakomeje
n'ubu dufite abana bigayo hano ku mupaka bariga
baragenda bakiga bagataha nta kibazo
nta kibazo gihari ikibazo nico ngisho cha gisoro umuntu w'umunyarwanda ugezeyo ugeze gisoro rwego kwa ibone yo mpamvu imbere kuko aragenderanaga nta kibazo ariko kuno bya birindutse gusanga bari gufata abanyarwanda bakanabafunga bakabaca nayo mande ugabuze bakamukatira imyaka 2 na mezi 3
nuko bera iki se abantu bajya kwiga Uganda ni ibikorwa remezo bidahagije ku rundi ruhande
ibyo byo byo kuja kwigira abana kuja kwiga hakurya y'igihugu akenshi na amashuri gari kure ko twagize amahirwe hano umubyeyi wacu Kagame yatwubakiye hano turi kubaka hano bari kubaka ibyumba 2
nibwo mutangiye kubaka ubushize yari yavuze ngo aho ibikorwa biremezo bidahagije babishyireyo ariko abana bareke kuguma barenga imipaka bajya kwiga yo kuko ngo bashobora kugira ingaruka kuva yabivuga mwarakomeje ariko se hari ingaruka mugeze mugira nazo
nta ngaruka kwahuye nazo ariko nuko ubwo ngo tubona amashuri hafi abana bariga
naho ku kijyanye n'ubuvuzi byagendaga bite
ubuvuzi nabwo babo twegereje naho hatuberaga kure urabona mu gitarane nyuma y'umusozi ariko hano batukubatiye poste de santé hano mu mudugudu kwa dikenge no gutwa karondero
yatangiye gukora se
irakora
yatangiye gukora nka ryari
mu kwa 12
izindi serivisi mwabonaga yo uvuga ngo imibani baze kuba mibi mutakibona n'izi
byaduhombeje dufite nk'abana baje Uganda kuje gupakaza yagiye gupakaza akaza akagura bone nk'agasinda cyangwa se gutwenda two mu rugo ariko none kuvuga nta mwana w'umusore bavana ngo ajye kujya Uganda ajye gupakaza yo ngo agenda azi kuko ataragera yo cyangwa se nebavuye Uganda kugira ngo arenge gisoro atazi kuko aragera mu rugo
nk'indwara zikomeye mwajyaga mujya kwivuza Uganda ni nk'izihe
ni uburwayi bwa rwo bwose ariko malaria na kashe na kubye n'abagore koze kubyarira yuko umugore n'abafashwe ninda kujya mu rurenge nk'ibirometro bitanu bine umugore ariko uda kibare kibazwe ku kamenda ngahariya ni kilometro kimwe kabarengiye kabarabyaye basa
hariya muri Uganda
eh akabyare hano rwose
kana n'ubu muracyabikoresha kubera ko
eh nani bashabikoresha abenshi baracyabikoresha ariko kubwo batwegereze ino poste de santé hano iratworohereza tu
ubwo ni poste de santé yahe
ya Kiringa
eh ya Kiringa
ako nakayunzi turayifite
ni byiza rero
eh o cyane rwose tubonye amashuri tubonye ivuriro basoromba twakora ibiki nta bindi rwose ni gushima Imana
hari kindi wumva wakongeraho mu kiganiro dusangira ijambo
cyo nakongeraho icambere kwabonye amavuriro gara hano garatwegereye icyakabari tubonye abana kugira ngo abana baze barigira hano bugufi dufite n'amazi yayo duhaye Kagame icyakane ikintu kwakurikizaho n'icyo bita amashanyarazi amashanyarazi gara ntago gafite ntagakomeye tu ukuru kadakomeye n'abaturage bayikururiye ubu kuje gushaka ibyo twita gahunga ni ukuvana tukagira mu kidaho
agahunga uravuga iki gisobanura abakurikira ijwi rya Berga mu kiganiro dutangirizamo
agahunga turavuga ni umutsima w'ibigori
agahunga
nanga si igikoma c'ibigori
none
no kuva hano iyo dushaka kuje gushesha de urabona mu kida aho baturutse ngireho ariko ibirometero bwenda twabara nka bitanu ariko ngo tugize amahirwe bakatwongeramo umushanyarazi igihe umugore we afite nk'utu nk'ibiro bitanu by'ibigori araje gushesha nkaha azabana bakora ikintu nk'igikoma
ndabona nacyo gihingwa mufite hano
ibigori rwose ubibona ni byiza ni kareke zubere
no kuvuga ngo rero mu yandi magambo murifuza umuriro w'amashanyarazi uhagije kugira ngo mutagomeza kujya muri Uganda
cyane rwose kuko reba urabona hari kukamara ari kukubwira hari icuma cyanzika gahunga tubonye umuriro mwinshi akagira abaterankunga bakaza bagashyira izo mashini ntabwo rwumva ko bari yuga ariko abikomana yiki impamvu ariho badusumbye amashanyarazi tubonye amashanyarazi ashitse baza bakubakaho
urakoze rero ndagushimye
ego
mama
barame
muraho
ego
amakuru
ni meza
muraho nawe
ego
nje nitwa Erika ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika twari tubasuye hano mu murenge wa Kagogo mubanye mute n'abanyayuganda muri bibice
bene wacu turaturanye
ngo muranashyingirana
turashyingirana abanyarwanda bari muno abanyarwanda bari muno ubwo abantu ba mabukwe batuye hagataha ni ba data bukwe nta twapfa kubamaguza
bushobora kwira ugiye nko mu Bugande inshuro zingahe
nuko twabonye n'umugezi niyo tuvu twavoma ni isaha izibwiyo ntekereje ko mabukwe wacu hano ararwaye ndanyaruka nkaja kumureba ubwo nabo bakaza kudusura hano
ugirayo nyoko buko hariya mu Bugande
none si ba data bukwe bamwe ko hariyo bari batuye hano ubu harimo abatuye
niba mbumva neza muragenderana rero nta cyahaga
genderana hano ku mupaka ahabi ni gisoro
gisoro bigenda bite
gisoro iyo umunyarwanda agiyeyo baramufataga
abamufata babumuziza ikisoro
yuko yagiye Buganda
bazanye ivuriro hafi ahangaha vubaha ariko mbere ngo mwajyaga mujya kwivuza Uganda waba warigeze kubyarira Uganda
bazanye hano ivuriro hano hino ariko twabyariraga mu gitare batunanirwa bakatwohereza mu Ruhengeri
wowe ntabwo wajyaga uza kwivuriza Uganda mama
Uganda havaga igihe umuntu igihagiyeyo ariko ubu ngubu umuntu asigaye araje mu gihe tukivuriza ino akaba ariyo tunabyarira
koko mono tere y'umupaka ntabwo
rero
Ngombwe
ubu muduturiye umupaka tutagiye kubitarira mu gitari twaje hano ku mupaka kuko duturanye n'abaganda aba bari hano bubatse hano n'abaganda
tuvuge uvuye hano twicaye mu murenge wa Kagogo hafi na Uganda ujya kwivuriza Uganda no kujya mu Rwanda hafi ni
hafi ni hano ku mupaka ari kushatse kwivuriza ku ivuriro ryacu tujaga mu gitari mu murenge wa Kagogo
mubona byarabahombeje iki se kuba haravutse umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda
ubundi igihugu kugenderana n'ikindi byari byiza
mujya mujya gukorera yawo amafaranga
ni inshuro niyo tuyicaga ubu turarengane tugera hano tukwambuka baturakorera udufaranga tuze turaze habana ni bari utumonde bari bwukura tuze turaze habana nuko
utumondo uravuga ibirayi
eh ugapfa kudeyade yahiti
kudeyade uravuga gucinshuro
gucinshuro
urumva ko nangira urimo rwanyu nagiye ngerageza kurwumva
urarwumva niko kudeyade
niwuhuje amahanga niwumvye imiryango nicyo kigaturusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati imimpembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu
Maracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho tureba ko imigenderanire y'u Rwanda na Uganda ihagaze mu karere ka Burera gakora kuri Uganda muracyari kumwe na Kabagira ubusa reka noneho dusura ibyumba by'amashuri biri kubakwa
abasaza muraho Ramze amakuru ndabona baje gukora urumufundise Muramze? Yego yego.
Amakuru
neza. Yende umunyamakuru wa radio y'ijwi rya America. Hano muri kubaka iki?
Muri kubaka amashuri.
Eh muri kubaka amashuri. Nduvuga ngo abana banyu bigira gahehe.
Bakunda kujya kwigira kuvuga.
None rero ndabona muri kubaka amashuri bivuze iki kuri mwe?
Aya mashuri azigiye. Aje twari tuyakeneye kandi kuko nkuko kumbwiye abana bacu baje kwiga hefi Uganda kureha mu mashiringi urabona ni mu mupaka nta mutekano tuba twizeye usesuye igihe abana bacu bagiye hepfo kubagaruka ariko aho tuboneye amashuri turikwiruhutsa rwose ni ibisubizo kuri twebwe
ndabona ntabwo muragera no kuri rento kuvuga ngo bigiraga Uganda no kuvuga ngo abadukurikiye barumva ko bakigirayo wenda bazigira hano mu Rwanda amashuri yose
ibyo nibyo dushaka ko abana bacu batakongera kurenga ipfingi cyane ziko kuba ku mipaka bitemewe bisaba kumanza kunyura ku madowani ariko igihe umwana y'imfiriti yakanyura izi nzira urumva ko nta mutekano uhagije umuntu abafite uwo mwana
ndabona ni byumba nkabingahe
ni bine
kimwe bibiri bitatu bine bizaba bigenewe abanyeshuri bo mu tugari tungahe birahagije
mu gihe ibi byumba bizaba bihari birimo birunganira bire yabyikayenzi nano hepfo kuri sozi naho hari ibindi yendi bindi byazakurikiraho nyuma ariko ibingibi byaba bidufashije igihe byaba bimaze kuzura
ko mwatinze kubyubaka
nyine ni gahunda ya leta aho leta bipangiye niho dutangiriye kandi turi kubyihutisha kuko umunsi ubaye wa gatatu dutangiye amatafari ukabona igeze ku madirisha ejo tuzatangira guca amadirisha ku buryo ku wa mbere tugomba kumena rento yayo bigakorwa kushyiraho gusakara
ni igikorwa cyiza rero
cyane cyane twarashishimiye kandi mwarakoze rwose kunutugirira ubuvugizi
ibindi babahaye nk'ibikorwa remezo ku buryo bizabafasha n'ibihe mutarinze kujya muri Uganda
ni byinshi inabaduhaye amazi na nta amazi twagiraga
yo aciye kingana kimwe yabonye
amazi ari kumara umwaka tuyabonye umwaka urukwenda gushira twajyaga kuvoma urabona ibi biyaga biraha hepfo ni muri Uganda nibyo twavomaga byuzuyemo inzoka rero urabona amazi y'ikiyaga kuyanywa rwose inzoka zari zaraturembeje ariko aho tuboneye amazi turu nta kibazo cy'inzoka kikibaho inanga tumerewe neza rwose kuvoma umugore abafite nk'akabuni k'amazi akabido agaterekaho ibishyimbo yizeye ko nibijya gukamara aravoma hariya kohereza umwana wundi ukamba kamba kazana amazi
mu kibazo nabagiye mbaza abagenzi bawe kuva imigenderanire yaba mibi hagati y'u Rwanda na Uganda mwahombye
twahombye binini cyane ubundi mbere abantu ba hano bajyaga bajya gucinshuro iyo mu Buganda bakanyura hano ku mupaka akagenda agakora agahaha agataha ariko ubu ngubu kuko itegeko ryo kujya Uganda no kunyura cyanika kuri dowana ku customu bakabanza bagusinyira jeto yo kugira ngo wambuke ibyo rero kuba ugiye gucinshura hano ngo banziriya cyanika ubone kugaruka hano ibyo byaratudindije nta mutekano bisi twagije nk'uko bivuze dufite hagati yacu nawe
ariko numvise hari kitazashoboka kubera ko ngo mwashingiranye ngo mufite amaraso yanyu nabo bafite amaraso yabo hano mu Rwanda
ibyo uvuga nibyo abavandimwe bacu baraha hepfo noneho ubu tukagira ikibazo kujyayo wikandagira kandi uje gusura abavandimwe bawe abakobwa bacu bashingiweyo bishwa bacu niyo bari bakagombye kuza kudusura natwe tukabasura ariko n'ugiye yagenda yikandagira rwose kubera ayo mategeko yamananiza badushizeho
mu byifuzo byawe kugitike yumva byagenda bite ikibazo cyake mu kagite
ngewe numva twagira imigendanire myiza twahingagayo nabo bakabaza guhinga inangaha rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimo amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarema yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye.
Okay. Mukomeze mugira akazi keza.
Murakoze namwe.
Muze wowe ntabwo ufite abana biga Uganda?
Ufite abana bane.
Eh, ufite abana bangahe?
Bane. Uganda biga premiere.
Uravuga amashuri abanza?
Na amashuri abanza.
None se ubwo bagenda gute bagaruka bate?
Kwebwe ko ni bagenda nkuko duturenye n'ubwo. Iyo bagiye Uganda kugira ngo ubone batashe ni kumva buryo gihugu cy'abana ni cy'abandi ntabwo ari cyawe.
Nukufa ngo ubaboru wabonye
ngo ubaboru wabonye hana yepfu mwana agiye undeka mu bubotera w'umuganda akaba yamumena n'impanga kujye kurega bya kugwa kubona kuvuga ngo ni umunyarwanda nkuko tugera hari ko bakadufunga tugaze gisuru urumva nawe ugiye kurega utinyemo umwana wawe wabotera undi kandi wende yakomeretse cyane ntabwo urubanza barwakira neza nkuko nk'uwanyu nawe hano guna mudugudu dufite ubuganda bwinshi
eh
kugira ubuganda bwaranze 40
mufite abana barenze 40 bajya kwiga mu mashuri abanza.
Eh.
No kuvuga ngo rero niba nkumva neza nawe iri shuri nirirangira kuzura muzabavana yo bizagenda bite?
Turabavana yo bigi wabo. Kuko rero urabona ikigo cy'amashuri kirimo. Urabona ikirani kure kuri Uganda kubaga ko kwihambira ndese ubwo. Ye ni umuntu n'uburenganzira bwo kuja gutangiza umwana hashaka kwiga hashaka ko nubwo wagira amafaranga aje muri Amerika kwiga. Ariko nkabo abana bacu batoya iyo bari kwigira hane wabo biratunezeza cyane.
Tuvuye kuri aya mashuri twongeye guterera akajisho ku mipaka y'ibihugu byombi mu tuyira tworoheje abaturage bambukiramo.
Umupaka ngugu hano hepfo urabona kira kintu babumbye cumweru ubwo biraje guca uzamukura bugore yikoreye inkwi kazamukura abona kure yagura munara
ndagubona
hari nabo bita cyane ka hepfo ho ahabwe kaza gufata gutyo ubwo musozi uri Uganda ariko inyuma ni mu rutuvu aho ariko ari butaro.
Uvuga ngo rero urenze kino kibumbaro cy'umweru ubugeze muri Uganda.
Ubu uyu urenze ni gushyikirije kimwe ubugeze Uganda. Noneho wabona aho ndi kugura bega urabonera no fe nini. Nibwo kwa rebo kubona mutero ukabona ari kure. Ariko niho bugufi gusumba ukuntu baje kwiga no hirya.
Hirya uravuga mu Rwanda.
Uravuga mu Rwanda. Niho bugufi.
Ubu aba basaza bavuye Uganda rero.
Bavuye Uganda guca gacuru.
Eh.
Bakora udufaranga. Oya nago turabafata mu mumure natwe turabatwara.
Mu mumure?
We mumure avuye Uganda natwe twatwara.
Ko afite ubwoba. Kuva Uganda hari cyo bitwaye muze? Muraho muze?
Mwiriwe neza.
Yego yego.
Mwiriwe neza.
Yego yego.
Nothing.
Muze?
Mwiriwe
se?
Mwiriwe neza.
Nge nitwa Eric bagira ubusa ndo umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika.
Yego.
Ujya wumva radio y'Ijwi rya Amerika?
Ndayumvaga.
Twabasuye rero mu kiganiro dusangira ijambo turi kureba imibanire yanyu
y'Ubuganda n'u Rwanda.
N'Ubuganda n'u Rwanda. Imeze ite kuri iyi saha ndakubona na gahoro n'agakoni nk'umusaza?
Kuri iyi saha kumbona na gahoro n'agakoni ni imibereho mibi no gushakira inda. Ubu nari nagiye guca agacuro nkoreraga umuntu akamutwo kurarira nubwo ntatwe nzanye ariko ejo azatuma. Ariko aha mu Buganda. Iyi wanjye ntatwe nifite ntaho nishoboye.
Nukuvuga ngo rero wowe kuba mwakomeza kugenderana
kuko aba nibo bantunze ngifite akabaraga bampaga agacuro nkagakorera ntataha nkagaburira abana. Niyo mibereho mfite. Mu Rwanda ntabwo umuntu yashaka umuntu ngo amukorere baradusuzuguraga arakurebwa ati sinamuhakanye. Kandi ushonje ukarinda waje guca agacuro ahandi kandi dusize mu Rwanda amafaranga.
Ariko ngo haraho mudashobora kurenga.
Kereka aho tudashobora kurenga nugiye kurira imodoka ari kugenda cyangwa yagera mu mujyi mu tabundiri ya Gisoro bakagufata bakagufunga. Bagufunga rero ugakurwa n'utwo bari butunze.
Twari utunze ushobora kuza ukagurisha isambu bakagufunga.
Ntabwo ari wowe utugurisha. Abasigaye nubwo baragurishaga bakajya kugukura.
Byakubayeho se?
Oya.
Byabaye ku bantu bawe?
Nta muntu wanjye byabayeho ariko benshi bibagaho bajyaga kubavana.
Tuvuge ugeze Uganda baguha karaka ugakorera amafaranga ngahe muze?
nuguhera ku busiringi 4,300 kugeza kuri 5 giseri
ndakubona ukuze muzehe
ndakuze cyane
ntabwo washingiye hakurya hanga cyangwa ngo
fite umukobwa uri mu bende ndarashingiye
hirya ya Kampala
hirya ya Kampala
uwo mushingiye yo
yajyanye n'umugabo we bagenda baje kugura amasambu baratura baratunganira
bagusura gute rero wowe basura
nje ntabwo nshoboye kubasura iyo bankeneye nibo bazaga
urakoze rero muzehe na mugenzi wawe nawe muvanye hamwe
itubanye hamwe ahubwo nani muramuna wanje n'ubundi
eh ni murumuna wawe
tubanye hamwe nawe bwa yari yagiye kujya ngo rebe ko ya
niko muzehe nawe utashyamara amasase
yewe
eh
je narindi guhamba izo tabu kwanje wa mpingaga
eh aho hingaga Uganda ufite amasambu cyangwa urakodesha
eh akazi hingaga yababegeje hakubipaka ngaho hingaga
nabo boga hingi wacu
bonagiye gushaka ubukungu umukobwa nasaba gararongorwa ibyo nge bimarwa n'umukene ibyo byose byabaye bitaye ayiwe ayiwe muko Uganda ehe na gusubira Uganda
mu kiganiro na Esther abisezerano umunyamabanga nshinga bikorwa akagari ka Kayenzi arabanza kugaragaza uko imibano y'ibihugu byombi yari yifashe itaraba mibi
ahanini wasangaga abanyarwanda kenshi bajya kwaka serivisi nyinshi mu Bugande ubuvuzi n'abana bakabatwara akajya kwiga mu Bugande kuko amashuri yari ari mu Rwanda yari kure cyane naho abangabo ku mupaka bari ariko kugeza ubu ngubu turishimye cyane amashuri ari kubaka yatwegereye ndibwira ku kwambira abana bazaza kwigira hangaha n'abari mu Bugande bose bari kwiyandikisha bazaza kwiga amashuri yegeye neza ku mupaka ikindi kugerekeranya n'ubuvuzi dufite poste de santé zimaze kuba poste de santé byiri
mu kagari kamwe
mu kagari kamwe harimo poste imwe no mu kandi kagari harimo indi poste utuno tugari ko ari tubiri dutatu tujye dufashe ku mupaka numva ari ikintu kishimishije cyane abanyarwanda bari kwivuza neza nta kibazo ntabakijya mu Bugande twajyaga tugira ikibazo cy'abanyarwanda bajya kubyarira iriya kuko baburaga uko bagera kuri centre de santé ariko ubu ubuvuzi bwarabegereye n'ikintu gishimishije cyane
nko mu kagari ka Kayenzi hateganijwe ibyumba bingahe by'amashuri bishya
ibyumba biteganyijwe ni ibyumba 4 ariko bibaye byiza byakiyongera ariko ibiri kubaka ubu ngubu ni ibyumba 4 by'amashuri byegereye ku mupaka
waruvuze ngo bibaye byiza byakiyongera mise numva ko bidahagije mukurikije n'ababikeneye
birahagije twebwe icyo twifuzaga kindi na secondaire zahagera kandi ku bwufatanye n'abaturage na leta byose numva bizakunda byose
nabonye abaturage barubaka harimo umuganda harimo ingengo y'imari ya leta bimeze bite
ingengo y'imari ya leta irimo ariko n'uruhare rw'abaturage cyane cyane ruriho kuko ikigaragara cyo abaturage hano turabyishimiye cyane umuganda uri gukorwa umunsi ku munsi ubonako babyishimiye bakajya ku muganda bagatema ibiti bakabizana bagayora umucanga bakawuzamura bakawugeza aho igikorwa kiri kubera
hari igihe mwihaye ku buryo bizabyarangiye
byibuze uko twebwe abaturage tubitekereza nuko mbona urugero turimo gukora ku kwezi kwa mbere tuzaba dutangiye abana bazaba batangiye kusubira mu mashuri abigaga Uganda bazaza hano hari n'irindi shuri riri primera kurya abana bava bakajya kwiga ni kure bazabazana hano iyo satellite numva ari ukwezi kwa mbere bizabyarangiranye nabyo
abaturage bagiye bavuga ukuntu iyo bagize za gisoro bibabera bibi bakabafata bakabafunga namwe mwagiye mubyumvaho
twabyumvishijeho dukomeje kubaganiriza tubabwira ko impamvu babafataga kanini bagendaga badaciye ku mupaka yari kuyigiye ku mupaka ugafata jeto tugeze mu Uganda nta kibazo twarabagira inama kuko akenshi wasangaga benshi bajya gushaka imibereho hariya ugasanga bamwe bavuye aha ngaha bagiye kwa muganga hariya kwivuza bakabafatirayo ariko ubu ngubu twabagereje ibikorwa ubu ndumva nta kesi yari yongera kuboneka aho twumva ngo umuturage wacu yagiyeyo ngo bamufatiyeyo bari gutanga amafaranga
nta mubare mufite wenda mu gukuba ngo hari umuturage mu kagari kanyu mudafite kubera ko yafatiye Uganda
uyu mwaka watangira nta muturage wacu twari twumva iyo kesi yamubayeho ngo ari mu Bugande bamufatiyeyo kandi ndumva ari ibintu bishimishije cyane
ndabashimye ku kiganiro muhaye radio rya Amerika
urakoze
twongeye kumushimira Esther w'isezerano uyobora akagari ka Kayenzi muri Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse na buri wese ku ruhare yagize mu kiganiro. Nshuti bakunzi badusangira ijambo ya none nahanyisoreje mbifuje gukomeza kunogerwa na gahunda zacu nari Eric Bagirubusa naho butaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.